I never had it easy. Oh, I never had it easy. Ngihamba ngomoya njengenkanyamba ngiphila ngabe emashoni sila. I never had it easy. Dlala wena thina sifuna nemali, mina nginephupho lokuphatha Dubai. I never had it easy. Ngihamba ngomoya njengenkanyamba ngiphila ngabe emashoni sila. I never had it easy. Awudlala wena thina sifuna nemali, mina nginephupho lokuphatha Dubai. I never had it easy. Awusukume ndoda amakhehla avumile, uza amanzi mawomile, thandaza amaxakekile lima inhlabathi mawuzulambile. Awusukume ndoda amakhehla avumile, uza amanzi mawomile, thandaza amaxakekile lima inhlabathi mawuzulambile. Awusukume qhawe yazi impilo lile, isikhathi siyahamba siphelile, ngane makhaya kumele lalelile, ngafika endlini odabile. Awusukume manje vumile, sabazokuvimba lobagqimiko, wena ukulapha wakwephiwa inkunzi, awugitha thungula mnyuyi. Awusukume manje vumile, sabazokuvimba lobagqimiko, wena ukulapha wakwephiwa inkunzi, awugitha thungula mnyuyi. Ingakho ngimthanda umuntu ozamayo, ngibathethelele nabangunayo. I never had it easy. Awu siyabaduduza nabakhalayo, sibheke nalabo impilo ebashaya. I never had it easy. Ngihamba ngomoya njengenkanyamba ngiphila ngabe emashonisilanga. I never had it easy. Dlala wena thina sifuna nemali, mina nginephupho lokuphatha Dubai. I never had it easy. Ngihamba ngomoya njengenkanyamba ngiphila ngabe emashonisilanga. I never had it easy. Awudlala wena thina sifuna le mali, mina nginephupho lokuphatha Dubai. I never had it easy. KuZulu nguqwabe ngungema ngikokoki, labafana sewobona ngehoboshi, bangidlala bangibiza ngongqongqoshi, ngathi ngibizela ukuzoqeda le koro. Bafuna usebenze ngathi mbungu, ugugi ngathi ntundu, uqine njengempungu, mase begabha ngathi winyongu. Bafuna usebenze ngathi mbungu, ugugi njengentundu, uqine njengempungu, mase begabha ngathi winyongu. KuZulu nguqwabe ngungema ngikho konke, abafana sewobona ngehoboshi, bangidlala bangibiza ngongqongqoshi, ngathi ngibizela ukuzoqeda le koro. Kanti senzeni isizwe simnyama, saphuqaphuqwa ngondlebe khanyila. We never had it easy. Sonke izizwe ziyaphumelela, kodwa kithi bayazidalela. We never had it easy. Angihamba ngomoya njengenkanyamba ngiphila ngabe emashonisilanga. I never had it easy. Dlala wena thina sifuna nemali, mina nginephupho lokuphatha Dubai. I never had it easy. Ngihamba ngomoya njengenkanyamba ngiphila ngabe emashonisilanga. I never had it easy. Awudlala wena thina sifuna nemali, mina nginephupho lokuphatha Dubai. I never had it easy. Ngihamba ngomoya njengenkanyamba ngiphila ngabe emashonisilanga. I never had it easy.